I see the go.
Kintu.
D7L.
Yes.
CK Music from Master.
D7 never before.
Let your feet fit.
Game one.
One, two, go.
Buy any buyer, buy a buy any buyer. Buy any buyer, buy a buy any buyer. Buy a sangara wrong. Buy any buyer. Buy a wrong with bomb. Buy any buyer. Buy a mwere salam. Buy any buyer. Buy a panga mansam. Buy any buyer. Buy a sangara wrong. Buy any buyer. Buy a wrong with bomb. Buy any buyer. Buy a mwere salam. Buy any buyer. Buy a panga mansam. Buy any buyer. Lelo timwela bamatika.
Buy any buyer.
Bali kutiva mafiga.
Buy any buyer.
Kushinka,
baya ni baya.
Maendi seko vashisha,
baya ni baya.
Baya ni kakamba gula tu nishini tu. Darama ziri zango sangare na mitu tu. Po seven za nineka ushe muma ngala ku. Darama zikaoneka zina ticha idapu. Asisi muli yellow batumpesi muli blue. Nisaka ya malebo pawa na matako fo. Kamba tiguli letu shaba tute na kumfu. Musa ni tengerongu nikafuna ni vitaya. Kulibaza kambako wazapunta ni mchaya.
Drama ni zanga nikafuna ni kalaba. Bati baya ni baya nikakolewa ni kunipapa.
Baya ni baya, baya baya ni baya. Baya ni baya, baya baya ni baya.
Anga kutumefuaka baya.
Baya ni baya.
Na kukunyonga mkeche baya.
Baya ni baya.
Kili nisa zapatu.
Baya ni baya.
Pena sama yankako.
Baya ni baya.
Anga kutumefuaka
baya.
Exclusive from CKMusicPromos.com.